ba malaika bandete kumeza yeye chisa. Kuna mulondo wokolere bya magelo. Erinnya lyange liwandikibwe mu kitabo ky'obulamu. Funene emirembe giva mu kubeera okwo. Olwaleero Mukama kwata ku bulamu bwange. Olwaleero mbemu abo abalokolebwa. Olwaleero bw'oba owonya mponya nange. Olwaleero nange nsumulula. Nzija gy'oli ng'omwana alina ddole okutalina mutwe. Terina na mikono nayakaba ntyo giyunge. Laba nange bwe ntyo ebirooto byange ebyona Mukama bimenyesemenyese. Mbirese gy'oli nnina essuubi ntyo biyunge Mukama.
Olwaleero
Mukama kwata ku bulamu bwange. Nkwatako Mukama.
Olwaleero
mbemu abo abalokolebwa. Ndi mubi nze nenakwe.
Olwaleero
bw'oba owonya mponya nange. Birwadde bya mamisiri ebintu.
Olwaleero nange nsumulula. Olwaleero
Mukama kwata ku bulamu bwange. Nange nfuna obujulizi.
Olwaleero
mbemu abo abalokolebwa.
Kwatako olwaleero
bw'oba owonya mponya nange. Mpone mu sumulula amafuta gakulukute gagolole munze ebyazingama. Galamuse ebyafa nsasulwe emyaka ejali bwenzige. Ngezekeri mu kiwonvu ekyamagumbo kutali nyama. Nfuna obulamu nyungibwe nange nyimirire.
Olwaleero
Mukama kwata ku bulamu bwange. Nkwatako Mukama.
Olwaleero
mbemu abo abalokolebwa.
Olwaleero
bw'oba owonya mponya nange. Olwaleero
olwaleero nange nsumulula.
Olwaleero lwebange.
Olwaleero
kwata ku bulamu bwange. Lelo nkitwala.
Olwaleero
lelo mbemu abo abalokolebwa. Lelo 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 lelo.
Olwaleero
sikuta Mukama bw'oba owonya mponya nange. Sikuta Mukama lelo.
Olwaleero
lelo
nsumulula.
Olwaleero lwange.
Olwaleero
Mukama kwata ku bulamu bwange.
Olwaleero
mbemu abo abalokolebwa.
Olwaleero
olwaleero bw'oba owonya mponya nange.
Olwaleero nange nsumulula.
Sikuta Mukama.
Olwaleero
Mukama kwata ku bulamu bwange.
Nkwatako Mukama.
Olwaleero mbemu abo abalokolebwa.
Olwaleero
nange mbere n'obonya mponya nange. Funa omukisa nange.